Gudoomiyaha Guddiga Shaqaalo Rayidka ee Dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Sharmaake Maxamed Kuulow, iyo magaalada Baydhabo ka dhaha furiya kulanka wadatashi oo loonku hadalayay dhismo xafiiska Guddiga Shaqaalo Rayidka ee Dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, kaasoo dhawaanqaasi rasmiyan ka bilaabado doona dhismishaya. Kulanka iyo waliba ku qayb galaya dhammaan daneeyalka mashruuca ee Bangiga Adduunka Hanne Saitu oo kamid ayin hay'adaha dowladda iyo ururada bulshada si loogu wadaaga fikrado iyo qorshayaal la xiriira horumarinta iyo dhismaha xafiiska ee muhiimka ah. Kulanka iyo waliba daafurka kulanka wadatashiga ee loogu hadalaya dhismaha xafiiska Guddiga Shaqaalo Rayidka Dowladda Koonfur Galbeed Soomaali iyo waliba warbaahinta ku warbiyay Gudoomiyaha Guddiga Shaqaalo Rayidka Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharmaake Maxamed Kuulow.
Kulankaas oo ahaa kulan wadatashi oo lagu aransaday dhismaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka iyo meelo ismaraha iyo intii oo guule usaa deere muddooyinkii ka dambeeyay, runtii kulanka waybaha ku qayb galay dhammaan hay'adooda stakeholders ahay, hadii aad lahayd dadkii baahiyaha gaarka qaban, hadii aad lahayd dadkii omeler IDBs ka hayaan, hadii aad lahayd ururada haweenka ama dhalinyarada meel walba oo meel raay oo stakeholders ka kumid tahay dhammaan institutionadi yaa ku qayb galay kulanka. Kulanka runtii way badaaray muhiimadiisa way baahday in si lan hela inclusiveness ama dadka inay oo meel raay ku qayb gal dadka dhan ku qayb galan ay wala leeyay in ay la ogaado dadka dhan may boo qayb qaybaha kala duwan bulshada in nagada ko wal oo la leeyay in ay la ogaado saaso kale way ba meel muhiim ka ahay kulanka in wala wala transparency ay waana walcad in guddiga shaqaalaha ay ka dhulan dhisaay sharmaarkan lahayn lan ko kala nan lahayn laakin bulshada ogaadan in ay meel leeyay wal iyo leeyin macnaheedu meel la ka dhisaay oo la dhisa la fadaay marka walbadan la ku sheekay sidii meel lumay leeyahay afkar badan la dhisa la dhaafsaday kulanka inta dareerina fikrado badan oo la dhaafsaday insha Allah way barajeen in walbadan ku qaadana fikrisho waana meel leeyahay ka kordhi doona mashruuc insha Allah mashruucun way bahay mashruuc lan ka tirgalay Somali Enhance Project hay oo sarbi leeyahay mashruuc la ku gaabi guddiga shaqaalaha rayidka way ba eed farxad in ka in iyo ku faa'iideysan mashruucan hadii aad lahayd dhismaha guddiga shaqaalaha rayidka hadii aad lahayd tababaraha shaqaalaha dawladda hadii aad lahayd baawro guddiga shaqaalaha rayidka lan ka tirgalay oo meel leeyahay runtii shaqaalaha lan ka tirgalay baawro ay nihela dhan walba may ba farxadniin guddiga mashruucan intii koy walbadan ku faa'iideysan dadkii ku shaqeeyayna iyadaan ku kumaan nagaan si gaar ahna dadaal badan oo guddiga shaqaalaha rayidka gali iyadoo meel leeyahay fuliyo boolisiga madaxweynaha Cabdiraxiis Xasan left garan runtii hoggaamintiisa wanaagsan walbadan ka bedelna insha Allah ween rajeynaa in oo wala taabado doona ee guddiga shaqaalaha rayidka ka kordhi doona fikirki iyo talooyinka badanaa ee la dhaafsaday insha Allah mashruuc iyo dhismaha guddiga shaqaalaha rayidkana ku muuqdo doona
dhismaha xafiiska oo qorsheeyay ka dhaw ah heera gabagabe ee iyo waliba uu sanaka doonaa xafiiska in ku horeeyo si rasmi ah weldata guddiga shaqaalo rayidka ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaali waliba uu soo furi doonaa fursado cusub oo lagu xoojiyo adeegada iyo maamulka shaqaalaha rayidka soo noqon kara muhiim ku qaadan doona horumarinta adeegada dawladda.